CKMusicPromos.com.
Balule mbalule ziri lembali. Mbesa mbesa mbesa. Kinacho nde mbalule mbali.
Guru.
Nyamada Stivo.
Yeah. Listen. Let me be your life coach. Guru ni bright torch. I've seen things ngama mira muloji. Those you think siva ona they watch. Still a kopunzi la bossy. Yes of course, umoyo ni kosi. Anything that you wish to do, osa eso sharing until you launch it. Juvateva nduwene, simuka mbisana. Bati watamba ma status, ii ni type ya mene. Istada mamuvi yako mudale, liko dangerous. Ima screenshot itu mene. Na ma share ni secacy ama jealousy. Zauna za secacy, out deliver. Nga weke thiki anga ina pregnant. I'm clever, see famous scavengers. I never ask favors when I talk to strangers. Dependence, the form of disturbance. Watch me blonga black spiders in December. See, yes, protect us. Ino ni legacy. Help my jobless homies. Upeza vacancy. No namwe magaizo satu. Vela nyansi mani limdotichiwe na magazi. Mfuitu na taifofu. Social media tipanga mhofu. What you see doesn't exist. Brain iwa poka wa ikamo bofu. Fake names, fake life, fake friends. For sexy vala glove. Do things quietly. Pukuta makrams ya keke kumbovu.
We no jinkare bansi digambi sane za umoe. Nilindipe parandipeni. Fodogo za vudo lako. Kada wa mkudu kalo. Kamba masuka, goma, linda maza, pitendi bozi tinda dalamba. Mbuno imozi siro wazara ziwiri ndi. Ndibo safunsa nadia pula mbali. Mbuno imozi siro wazara ziwiri ndi. Mbale masuka. Zimasule, 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 zimasule. Kamba chakumti machichoke. Zimasule, zimasule. Kamba chaku mtima chichoke.
Never call your ex. Utiesa lilomba ma ex. So irojo ni munda wakale nga kulimisemu malex. Prepare yourself for opportunities. Ikabuelo sakamba sexy. Watch your spiritual life. Mufamili ndiye mubadwila ma snakes. Empowerment ni skamu. Iwaleko zanghala damu. Masuka talk to us. Chakolo wanzelu palinzelu na masamu. Guru ni life coach. Si wapamulo mongali pubamu. Tonsi tili na ma pressure. Facebook success is a sham. Pambili bambili banghala angili. Nga you are happily growing a family. Saying you are luckily doing it. Kawili bebe siwa end around. Nga buwalili award ni atano na quality. Ama na nsang hero imu makiti. Visit my castle for clarity. Title ya guru mo game ili valid. You era to compare me na new era. Kunidi ya suge. Apabiti ni tenuka through snare. You change things by changing you. You drain your energy dating to. Your own ego can burden you. Icon are buying things you're selling to.
We no dinkare bansi digambi sane za umoe. Nilindipe parandipeni. Fodogo za vudo lako. Kada wa mkudu kalo. Kamba masuka. Koma linda maza pide ndibozi tinda dalamba. Kuno imozi siro wazara ziwiri ndi. Ndibo safunsa nadia pula mbali. Kuno imozi siro wazara ziwiri ndi. Mbale masuka.
Zimasule, 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 zimasule. Kamba chaku mtima chichoke. Zimasule, zimasule. Kamba chaku mtima chichoke.
Kimachi. KNB Records.
CKMusicPromos.com.